Nakhu ngizofela emgwaqeni. Nakhu ngizofela emgwaqeni. Mshasha! Mshasha!
Ngumgwaqo imini othwala abashayiswa imoto sekaningi kwenzeka abanye beshona ngamasondo yebo kunama-robots kwezinye indawo ongawatholi ngiphendulise qamgwaqo muzojomba amaphotholi ngumgwaqo wobuqu ngabe njike ngiphenduka itiyela nababanjwa inkunzi phezu kwama kulula ukubavikela ngiphile namasikazi abanye bafihliza amabhodlela ngibuka imvula ehlala ingeza njalo igazi liyangiphosela ngumgwaqo ulale ngenxeba odujule phambi kwami ngumgwaqo ngizuzingi bagwazalela phezu kwami ngomgwaqo ongakhathali ongadaka ulale bona manye bathi umzila wabo kubulawane kubanga wona ngumgwaqo wey'manga nguye ngithi isidobo musuhamba banye bashisa amathayi kunyuka iholo kuphela ukulamba ngumgwaqo ngithi life goes on musuqala ukuthamba ngivulele naloyo oxoshiwe esipanini ofuna ukuhamba
ubusuku nemini kuhanjwa phezu kwami akekho thwala ubunzima emhlabeni njenganami mina ngumgwaqo kuyadinga ukuhlonishwa nokuphathwa kahle ngoba ngiphethe impilo zabantu
ngumgwaqo sizoswela vuka yobeka itafula noma ungakhinqola usembele kumina kulokho obukufuna uzwa abantu bethu
ukele emgwaqeni njengemoto
mina ngazi ukubona umuntu ekhula zaphenduka isiboso nina nokhuza ingane ingalinge idlale emgwaqeni lapha kushisa blind sinyathela ithuna njalo endleleni kufika ukufa smind siphey i-revenge kona emgwaqeni jele noma ukufa mujova impilo yasemgwaqeni lo mgwaqo lo ulala abafethu nabangani lo sisi lo mgwaqo uyazi ujola nabangani mani kuluma mgwaqo omngakanani bango sulihambile and lishode ngani lonke leli thimba elihlulekile guess kulu lwazi kumele silincelile akekho utshala emgwaqeni ngisho nohluphekile kodwa itshalo sithenge emgwaqeni kulale kuphekiwe shuthi kukhule singamvuna ngomgwaqo masuhloniphile
ubusuku nemini kuhanjwa phezu kwami akekho thwala ubunzima emhlabeni njenganami mina ngumgwaqo kuyadinga ukuhlonishwa nokuphathwa kahle ngoba ngiphethe impilo zabantu
such as stopping at a four-way stop, stopping when a traffic light turns amber, not accelerating. Simple things as backing up in an incident where you are not able to avoid a crash. Pedestrians, they need to wear reflective or bright clothing at night. They shouldn't jaywalk, they shouldn't go into highways. They are very dangerous places for them. Cars drive at 120 kilometers per hour in a highway. They should also not drink and walk because, as I indicated, it's equally as dangerous as drinking and driving. So those are some of the things. Let's go back to basics. Let's make sure that your car's wipers are working before you get onto the road. Make sure that the brake lights are working, your indicators are working. It's those basics that will basically make a difference for us.
Yanni Rokotso, thank you so much for your time and joining us here in studio.
Thanks for the partnership as always.
That's the Yanni Rokotso, Department of Transport spokesperson in studio with us. And you got the message. Arrive alive.